Yande joye min taji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Alinyali Abdul Mumin yottinta e modon. Sembe habaruji meden hande ni dermu en kalando batu hiroji den iraku lawol jeddabol ko wadote ton andan zender hande duni fa hande batu bu andan firtete. En kalando ni fa hande der habaruji meden di hande ni do hawrine noddol ko kobe habaruji de biro kawji do Syria de cuba keji sawortobe do inde ummatore leedi ko wadote der leedi meden ti andan no golle en wonno yehira. Yewtere pindinol meden studio kalangu hande ni fa hande wadatana do luma ko kosan e neban ton andan birnin gawri. Sapo yade sapo ena lewru fevriye itan dubu jina didi elas o etati batu hiroji den iraku lawol jetda olu wat oite ton enden dar hupere zender den den hikadu ni fahanden hiroji keut igat oite ton enden. Naniko Ibrahim mamang ardi do fi fina tawad o enden ni lady Niger ko wii do majung do hiroji hikad i enden ni ko alike tawad difirta dengal fulfulde.
Le ministère cette année
hitane hikade ministre on adi adi waddugo bayla do sobatu bu watte batuji gadaadi gadaadi fu nyamaydi gatti min bi no wodi hikka dum wadi zender no der sigilaji pijirdeji fina tawa hokke sembe der wuro zender min gadam batu joda kalen ko min tuugi do mun kan woni portal e jonde jam mo wata kina dal universite mo zender hobbe garube to batu gu keba lawol ko yiloto ewa no kuje fina tawa min gadi niya wadugo yawtareji pindinol hakune horebe jaade tonto batugu e janginobe hawtade e sukabe kon kando do tolo dendi ragal
apparenté à plaisanterie
himbe wadambe sappo e kodeki wadambe fijoji biyanu tawato enden ni deli leddi India dunduni fa handen do inde leddi Niger der batu na biyan hiroji fina tawa ko wadote to enden leddi India diandan hiroji duni fa hande indiraji Siraju Kun naniko tambari sidi dodo kalodo inde wadobe biyanu o enden do leddi Niger wi'i wakkati tardan fude Ahmed nodunomo e telephone
won festival ne won
fijo kollol non ko inditira diraju kun dum woni lawol chapande tati e jogo bere e leede duniya fu gari to batugu Afrika, Asia, Europe e America ko burta leede chapande jetti kanji gari leede fudo waddi himbe mum do ko dewata fijirdeji fina tawa e gadol golle jungo minen sappo e jono gari no wodi groupe mo biano gondube himbe sappo kamben gari do fijirdeji fina tawa no wodi himbe gadol golle jungo kamben nayno ko wadi min gaddi biano o fijono godungo darja andango sanne ngo weli himbe do ko min gari do en biano jabbitama juude diddidi himbe no gidi fijo biano
biano yekkar bu yende mutane suke san.
CNJ na biyan fedde daranide hakke ummatore leedi do enden ni de leedi meden Niger subako o enden wadi hawrin noddol kokkobe habaruji birodudi fa handen ciriyaado na joddinaado gan siriyaade cubakiji di enden ni gan himbe nato wombe der fedde de enden ni famtini subako o enden ni no golle en wonno yehira nani ko Sumana Yakuba Cisse ardido biro o enden ni wi'i ko mama ada waddi firta dengal fulfulde.
Le bureau exécutif élu le
bureau ngattanodo illu sappo e jeddi lewru mars dubu jinaaji didi e sappo e jeegon wari e yottaade wakkati mo heejana dubi majjumni denne no haani joinde cubaaki wattude bureau keso fedde wattande ginandam do inde bureau fedde sawar sukaabe ummatore mo Niger on watta kena gan yeynugol talki kawji di filla gollirde ne ko attawe dum watti bureau keso gollal amin du woni wadde do yaade lebbi nayi no watte fujjo inde biro keso do bawde horejo leedion dum du gollal amin aranan woni yeynugol talki kawjiidi filla fedde sabar sukaabu matore Niger den e wadde yilaru tindi der regionji leedi dum fu
toutes les régions du pays.
Subaka wayande ni fedde CNCE 2023 dental pelle daranide janganobe ligotobe duni fa hande do enden leedi Niger wadi andinore mum yeso kokkobe habaruji dunduni fa hande ngam humpididde himbe no woni no wala gada gidal mabbe e ardibe gomnati leedi Niger den nani ko Ibrahim Saibu ardido dental galenden ni ko o wi ko Omar Hamma waddi firtaade ngal fulfulde.
Vous savez, à chaque fois que vous rencontrez...
Ko andudon wakkati funde jidal nati hakkunde mon e ardibe misali ministre kajudo filla jandejo on dun tilsu amuno e warde fecci didde e nimbe ko joddina do filla jidangal misali sidila kokkol janginobe ligotobe lamba golle gomnati ko lati seyde be gadana eto yeru no labi lamu dimbiri arande fu min kulta wadanede eto golle gam fini alla funa hawjina be jandejo be ngar der lekkoloji amin ƴewde ko min gatta nden ne wona gam filla eto gon waddama watta ko min kula amma rafi lamdi tawale mun dum waɗi ko miɗen gatta dande e gomnanti wattude syndikaji hen e fedde hawjinde filla jeynari ndi nder filla gadanol janginoɓe ligotoɓe eto golle
dans le processus de cette évaluation.
Département Bosso de région di fakanduni fa handen no andira nangol liccina bi en tamade liccidi enden sanne Bosso duni fa handen de en dari rewbe e wobe mudum fu no belti dalila lumaku liccigu enda mairie Bosso o duni fa handen dalila lumaku gonda hebi cere ko bediri har ko darta ko yaro golle mudum enden yeso der cekantarar enda nani ko lawan kaccalla maire Bosso enden ni wi ko gidi Abdourahmane waddi firta dengal fulfulde
le poisson de
liki eluko boy no lati wuddu arzuku commune ami o endam Bosso no andira filo choggu liki lati du kono no jwa e der leede godde Nigeria e ko nande mudum kanye galluje mawde leede Nigeria liki di du kono no lati ni min magi ami birtenge do fi arzuku leede di endam fu on jani ko e modon luma liki gono wontir don rewbe gono e magjum nani worbe di kono no jana garta no garta liki itoy do wendi chatni endam liki buyna no godi ba wobbe no liki kecci nani du kono liki di endam no lati tini wuddu arzuku e kebal commune ami o enda e yaadu mudun
economic au bénéfice de notre collectivité
commune Urfan département Tessawa kanduni fa hande wadan duubi hande ni ko himbe cakantaraje dendan no tawra guikale dabaji dalila majjunduni waddi fa hande ko neddo banu hidi morude be amudun na balu non no hula ga hebude musala majjundu waddi ko labi godon juddina nani ko nafiu habu mera commune Urfan wanda ni ko wi ko hawa Usman waddi firtaade gal fulfulde
shida mona sachi
bui kajidi himbe ben watta ko na do moteje ko wada dum e gondo moteje de sebe nat der gure ladde nokku to damuji tawte no joppin durna ko e mu'en gel kan tawen tokka jaace kuljina himbe ben be ndi wadi be ko ko do be de ko moteje en be bitto wo yaade de gondo jamma be garto der wuro be nat le badeji e be ngada gui kaji mabbe di enda dum do wadi ko min koji goldo lawol gam batte Allah e hadde gui kan endam gol lawol du konnan weli himbe wuro go sanne kam woni neddo fu waba hoyde dabba de ko moteje mudum dum kero le commune Urafan o funo won ko dum jewoto min bas jom kanje dabo wala lawol daga do moto on don sabi ngui kaji di enda buitake jom o sanne
sauji sosai alreji sachi sachi
talata bitido duni fahande receiver nabi en gollo mairie jabo cede den danni kam fu e police mairie commune wanda duni fahande gendarme be ciro nangi dum en wadani be jamde dum duni fahande do lawol gambe tawrama be jogi malfa godon ko hana do law nani ko gisa mohammed sg commune wanda ni wi ko musa mama waddi firta den gal fulfulde
kacci kenyan kanyum wonno ko gendarmaɓe noddi kan ƴami kan yalla min famani police mairie gonɗo jogui malfana min hokki ɗum lawol am mbi a min kam hokkay on lawol jogade malfa mi andanadu kondam no heɓiri malfa kan endam ndenno wonno ko kamɓe gendarmaɓe gaari mairie ɗo se ɓe tawi jaɓo ceede mairie mbiteɗo receveur on o wi kanko soodi malfa ka e ceede makko hokki police o gam batte ndenago makko e rende kulle ɗe o jogui ɗe mairie ɗen endam to seyɓe jeeɓe daaro e talki ɗin ɓe tawi talki ɗi wala foto hokki lawol neɗɗo sooda malfa ka hokkir non endam nden wonno ko mawɗo gendarme mabɓe mo ciro jerine on o wi jaɓo ceede on kañƴe police on fu nangue wadde uddeto ɓe naggam ɓe gadda ɓe udda ɓe mbi malfa ka wala talkuru wala lawɓe jogo malfa ka kamɓe koye mabɓe hala ka endan joɗori noon fa yo tawi suudu saria hannden to kalten
nder ɗerol andinore soogueji leydi harko dartani fi durwididde golle hirñere ɓiɗɗam bonɗa ko ɗerol golende ni nder mum ɗum holli wi'ude ko ɓiɓɓe bomɓe hewɓe duni fa handen mbarama are mabɓe du ɗuɗɗe jaɓama région agades de daari duni fa handen ko watta ɓiɓɓe bomɓe sappo kan en nanga loreji mabɓe tati duni fa handen nangidama kaɓorɗe lettugal leydi Niger kan duni fa handen soogueji ɗi enden nder golle mumen ni jeehi canki towi hoɗorde ɓiɓɓe bomɓe goɗon kam fu e wumpitere mabɓe goɗon to himɓe capanɗe tato e jeegom mabɓe nanga soogueji ɗi duni fa handen dow lawol gotol gol enden nangi loore goɗon no wondi safareji gonaɗe no bujje nannede leydi Niger di enden rewɓe ceeraɓe accidaɓe cukaɓe mumen no torro sanne hano no woɓɓe mabɓe mbiri ɗum toon duni fa handen Tessawade en daari rewɓe muɗum no tawra saɗon nanɗa enden nana no goto noon nde rewɓe ceeraɓe ɓenden ni accida cukaɓe jeɗɗo nani dane makko de o wattiyade he ardiɓe de Iliya mumuni wa difirta dengal fulfulde.
Yanzu na majisi ka haihi gorko handen sai arima nimu bikko dido fa yotto bibbe jiddo sai nana wi a debbo mi serima deni afi hunduko makko bi a adan sukabe sai nana oya adu sukabe ma fu jada wuro modon no wawi latade sarobe ma bura awala monangante dun wadi handen potta debbo no dilla do lawol wala der hakkillo mum to imo wawi wadde golle bonde na ko nandini handen nyama legi irebe tokete gala kaddi dal fudo torra e natata dun watta be gatta ko e mabbe nyamaale gantam be ko jatte dirka sukade mabbe no handi horebe burto jeccho do fiu denne no handi dabar yeji lobbi kebo gam musul hebo gan handen debbo sere sukade mun no handi keba gurna lobban hande biddo debbo de hana jangunon lati neddo gasudo worbe ma gida
ina mama wata Allah chaka.
Département Birnin Gawre to enda ni de région doso no andira durgol dabaji rewbe duni fa handen jon en dabaji di endan no gadda balla mu en harko darta jogade bale mabbe endan dundu dalila ko sele en bele de be chonnata de endan nani yewtere Sumana Amadou e Aissatou Boubacar Cotto kosam en banto endan ni Birnin Gawre
kosam dam sebe kokki min sai min danina dam min danini dam bade di tati sai dan dani ke min itta kettungon majja min gatta e jolloru min piya fawoda sai ne ban dan wurto kosam de birama jemma fu nyalli jango subhana illa hejjira itta ne ban ma min kawra fadmu da bal e tati nay min bunka sai min burtina e ne ban ame himbe amino domi min gari ibe andi jollo bal ibe andi jom bonda min itta e ko yarte suka be amino jara mi den jara mi den kokkitira
jose tamo yeyra hawti ndotti jo ne kebirton kosan anay da sendirti
lawliru e gorko no wodi bawde sai bilana o nagge mun o nagge mun se nagge wotene o bilane subana o bilane la sara serew be no poti sai kebi barke majjum serew e pota ummina hakkilo gorko mubben kebata fus bana i hermenon debbo fu ummino hakkilo gorko kebata fus
tumire kosan da wadi lumu jara wawi hedde foti
mi heba keme jeegon keme jiddi kosan dan tam mi heba nebban hemun wakati gon buudi o junare luma mango mi heba keme jeddi e mun
ndotti jo hakkune mo e makko no wodi so ngey luma ngartino cetto makko na yala wonko cotto
wallahi minen min kokkata be fusedo tibe min gadan say muraduji amin min codan kataaji amin pade amin bodde gude amin bodde min moddina wuro amin fawoda codan lamdan amin makari gabu wat romaji min gi igineji beldi min sanne min den coda min gatta eli fu minan cotta min nyanta do tijo fu so ma nyama goro say pantira goro ay am wala ko min cotta e majja beela wadi min challi mudu
so on cotti ko san fa hande odan baawi balditiro do tibe en se taama hono cedu wulli fa ballo naydi imo
wallahi miden balla miden cooda saakuji doobu saakuji bijje en hunne fu ko warti cedu se waroy miden baay wallude be fay hande miden balla fa mido wodi duube laso e tati de birnin gawre e chonnul kosan dam kosan mi sonni mi sodi nagge mi sodi be mi wadi dewle sukaabe komi ko inda mido wada hande to gommi do se yama mi moddina suudu suka am mido waay moddingo he kosan
bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala ngu kokkol muɗum ɗo non kokkol habaruji meɗen ƴendan timmata min acca mamma aada wara yettina habaruji e hawsankore
ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu ala sara yande joyyi dow radioji ɗi golliditto e whatsapp ɗo lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego e min tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu joɗa kalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
e alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fu fotten fada studio kala ngu yaadu leydi Niger.